I turn on the beat. Jango tweke se kubani na chenzu dollari kumbulon. Nangenere se kubani na chenzu dollari.
Aroma.
Ama soga kuliku aroma. Kufa Kampala shi aroma. Aroma.
Obamu na mbalala, obamu na masaka. Chobo manya mwana mbugu miaka saka. Zenarisi kwa mulavu kwebu nyavitaka. Na yona kuwe saluti, mchaka mchaka. Yeah, think about you always. Kuhirira kagalo, counting days. Mpebi janjalo, mkuwe maze. Tukola gana, never change my ways. Yeah, demu wachiranda taraba naku. Okuja konga, tunude kukarenda. Demu wachiranda tabu wasafu. Kubochi manji buri chiranda spenda.
Your body hoti hoti mumu sana. Boba soft tovita kuona. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi manubala? Your body hoti hoti mumu sana. Boba soft tovita kuona. Should I dress bad wenga Rihanna? Or should I dress indi madubala?
Simu kuwindi mtu ayagala matiribona. Nyumira life weli mumu genjagala vyona. Emi woke jifumbi wa mulunji jirikona. Mtu alare kujenya njo vache chirichona. Obo ya gala tono wa nyingi kwata. Amazo gaiwe mjo mazo kuwata. Sibu niruvu wambu wangeke kukwata. Mweno sema yanja muli muru kwata.
Aumbuna
the freshest nigga around town. Ah, aroma. Yo, King Kong. I think love is so, love is so, love is so.